spread this music.
It's only entertainment.
Zetscoop.com.
Easy. Superstar, superstar. Fana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa. Sunga DJ heta ukasa. Superstar, superstar. Fana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa. Sunga DJ heta ukasa.
Inundi ya foja, anazi ni Jay-Z. Ana mwajeba Gen Z, fana wala get it. Iwe ndibato sama kote kuma Gen Z. Ndima superstar tu iwa. Pide ndia viki hiho ha. Dine ndi klasiki kuma tiko nka. Nimbu ngati muri anyasulu si flow pa.
Yeah, kuli super jibuku, super mahel. Super boy inendi superstar. Muta kwela jigulu, dola jimuru. Mikose gulu inendi superstar. Gusuda public since uda private jet. Mafana mwajeba sunga figa ba inenje. Ndina jito piti nila lepo ya inenje. Olo undide sunga inengari nenje.
Superstar, superstar. Fana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa. Sunga DJ heta ukasa. Superstar, superstar. Kufana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa.
Very good, very good.
Sunga DJ heta ukasa.
Didi Don Gamba. Musada we ghetto wina samba. Kuchena mpasha sabato ndi Gucci balamba. Gari moto njota manga manga ni malamba. Baby girl, she's very demure. Uta kala iwe yo bra, what would you do? Wandi guli la perfume wa Chanel blue. Akuti uzi ya bonda lama zanga baby boo. Everybody wants to be a superstar. Think I get it now, ndizo pepa is who we are. I'm gonna make sure my kids are superstars. Kulo wa doroba antu umango tiku wila. Chita kuta chili joso sata plan. Dine toko lili ya melida ame chakapan. Discipline ingaji mfana wa Japan. No pogo sogo mandi ujaso za chipan.
Superstar, superstar. Fana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa. Sunga DJ heta ukasa. Superstar, superstar. Fana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa. Sunga DJ heta ukasa.
Yeah, I say, I gonna feel about it, ndi mayita. Ndika menya nyimbo, ima hita. Ndika kwera stage, ndi mayipa. Ngati sindili shua, ndi makayika. Anyways, ine ndi superstar. Mujichewa, chuka star. Mfana wa samba, chuka star. Mfana wa vuta, chuka star. Bata.
Ho! Yeah man, yo. I'm an original, me too sick, you know. Hey, me na lazy, brother, me too quick, you know. Kuja ma beat, and then fana wa greed, you know. Ana wa kwa lembe, tama zinga ti ink, you know. Kuribu, yo, yo. Fire in the speak, you know. My baby, oh, I'm about to plan in the thick, you know. Even that dance, so, come on, that music.
Superstar, superstar. Fana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa. Sunga DJ heta ukasa. Superstar, superstar. Fana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa.
Sunga DJ heta ukasa.